Jones.
Ankapweketsa boyamba zintuzi nditayamba zambilimbila makamba upitanazo kuti wayambas ena ankati ndichamba sankadziwa mapulani womwe ndinkapanga nditsogolo langa panopa ndiyamabwela tigayileni yomwela ukuwakundipopa inuyo ndazathu amene zinawatekela koma guys mukumvela zikamateka ndipomwe achibale onse amabwela amvekele ya blaziti saname panopa inuyo nde munabwela eti yakubwela lelo munali kuti dzulo dzana eti yandifuna lelo siwomankandinyoza dzana eti yakubwela lelo akubwela lelo munali kuti dzulo dzana eti andifuna lelo andifuna lelo siwomankandinyoza dzana pano mumabwela ngatabale kudyela limodzi mbale koma munali kuti poyamba zinthu zisakufamba pano mumabwela ngatabale kudyela limodzi mbale koma munali kuti poyamba zinthu zisakufamba iwe usandifune lelo ndikuvutika kunali beko siwomwe munkandiseka ndikukaoda somba kumadeko nde pano mumabwela mukufuna dola yangayi mutadyako koma nde mwalemba madzi simuyilawa abras eti yakubwela lelo munali kuti dzulo dzana eti yandifuna lelo siwomankandinyoza dzana eti yakubwela lelo akubwela lelo munali kuti dzulo dzana eti yandifuna lelo andifuna lelo siwomankandinyoza dzana